Freedom Music.
Fote 6 na basafi ya chafuki Nikiwa Cyborg MC hapo
Achanti Baba Nasma
Wizzy Boy Wanted
Oya juzi kati silikuenda Kariako Tena nilipanda uba wauni silikuwa na do Ufika Kariako Nikashuka kwenye uba Kweli Mungu anabaya Nanikutanisha na mchumba Oya we We mtoto mashala Yo kama twega uko chene ndo bala Sia sasa naboniambia Sia
Ninaishi Mbezi Beach na kwetu Masaki Kila wikiendi lazima niende bichi Baba yangu ni tajiri ni makamo wa laisi
Wanakulede mchula Chula watandare Jena nime mkuta ni bame ibo mkwele Wanakulede mchula Chula watandare Yani nime mkuta ni bame ibo mkwele Bame ibo mkwele Basi sogea mbele Wefunguza kere hele Chula sogea mbele Bame kwa mkwele Oya sogea mbele
Oya baba anapenda kusinkua Kujiona wakishua Bagala wanamjua Uyu Fatuma mafua Usiku wanaugua Bila kutafuna mua Anauza kitumbua Japo kimeugua Oya nika muweta nyumbani Magetoni na poishi Nika tuma lokesheni Akagonga bakageti Eti anataka hela Nia alipie taxi Lakini chakushangasa mbona kichwa nika faere Oya mimo senu ni kanoki Unipati kudada deki Akaomba serengeti Nika mpamida bokiki Umbele mchula We chula session Tena nime mkuta kumbeba medi Kulegia deni wanangu yude mchula We chula session Yani nime mkuta kumbeba medi Kulegia deni
We chula wa faction Usile tezisheni We chula wa faction Usile tezisheni Wanakulele mchula Chula wa dandare Bameri kwa mkwele Basi sogea mbele Wefunguza kere hele Chula sogea mbele Bameri kwa mkwele Oya sogea mbele Aduba inaseta na basafi chafoke Ikiwa Cyborg MC hapo Watoto sinabogi wala kenge hapo Watoto makabuli ya watoto hapo Watoto wakisoba rede We championi de kinobe Akubali keyala mula Watoto chakala mostele Watoto black people chama We alimasi flavor
Crazy Mungzi was up